nyu nibaza rero uzafata kayiro nsange uzasanga nicyaya hera ntuzati ari mpamvu imbuza gutuza nagufite mubeza mukobwa demaraka tuganigaga walai wazabu ndangaza ubaye muraza nkabakaba numva uko bimera hera hasi nanjye nihomera Oh madare, madare ndahari Binurare ndakuhoza madare Oh madare, madare ndahari Binurare ndakuhoza madare Binurare, binurare babiri gusa kugufata ndabona nakosa ibyo nawe nikamukoroza I better believe ni jaja demaraka tuganigaga panga wenyine kamonisada oh madare madare ndahari winurare ndaguhoza madare oh madare madare ndahari winurare Ndaguhoza madari Oh madari, madari ndahari Winurare, ndaguhoza madari Oh madari, madari ndahari Winurare, ndaguhoza madari